chalo chalo bembu bantu inenga nawa ninshina sevanye shinarienu mwila anshaneka iliondi mchalo chalo bembu bantu inenga nawa ninshina sevanye shina Lesa mwilansha
Mwilansha neka
Mwana wenu
Iyo ni mchalo chalo bembo
Ine pantu
Pantu ine nganawa
Nishi
Nishi nasewa nyeshi nane
Konaya dasangaba lwani abampangile fibi nabena bali fula abalolelo kuwa kwandi tata bali fula echo ndelomba muleba naine mwilansha
mwilansha neka
ne mwana wenu
ilo ndi mchalo chalo bento
ine pantu Tunko yengesa ine Nshaka tele ntenshiwe na karya Nimu limwe vayawe Emo nalosho mweo wandi Nangu ama tunko yengesa ine Nshaka tele ntenshiwe hawe na karya Nimu limwe
Nimu limwe vayawe
Bantu inenga mwen shaneka yawe utina sendwa na mabimbi esonde mwelesa nchito mwampela panu pachando ndelomba mjule kufya vipa bantu amatunko nokweshiwa kwandikonse utifyalenge mfume kuchinzo chenu.
Shining up.